aad baad u mahadsantahay haatan ku soo dhawaada wararka caalamka tiro dad ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar loo adeegsaday tooray oo ka dhacay dalka Jarmalka booliska dalka Jarmalka ayaa shaac ka qaaday in hal qof uu ku dhintay laba kalena ay si xun ugu dhaawacmeen kadib markii ruux isticmaalayay qalab aad u af badan uu weerar ku qaaday shirkad ku taala koonfurta dalkaas Booliska ayaa intaas ku daray in weerarkan midiyanta ah uu dhacay subaxnimadii hore ee maanta oo talaado ahayd uuna fuliyay mid ka mid ah shaqaalaha shirkadda taasoo ku taala magaalo lagu magacaabo Milrishtad ee koonfurta waddanka Jarmalka iyagoo tibaaxay in kooxaha gurmadka degdeg ah ay gargaar caafimaad u fidiyeen dadka lagu dhaawacay gudaha shirkadaas Booliska dalka Jarmalka ayaa sidoo kale sheegay in ninkan shirkadda u shaqeynayay ee falkaasi geystay uu u dhashay dalka Jarmalka waxa ayna tilmaameen in ay jirin wax calaamado ah oo muujinaya in weerarku uu ahaa mid siyaasadeed ama mid argagixisnimo oo ay ula jeedaan muslimiinta kaliigood dulka ah ee weerarada ka fuliya gudaha wadamada reer galbeedka dalka Jarmalka sidan oo kale waxa dhowr jeer ka dhacay weerar midiyeen ah oo dad badan ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen dhanka kale madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa dhigay cabka Netanyahu ugu yeeray aqalka cad ee loogu arimiyay Mareykanka Warbaahinta Yahuuda iyo tan Mareykanka ayaa tabinaya in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu maalmaha soo socda aqalka cad ku qaabili doono ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu. Wakaaladda wararka AP ayaa ku warantay in labada nin ay todobaadka soo socda ku kulmi doonaan xafiiska Oval ee magaalada Washington. Xoghayaha warfaafinta aqalka cad ayaa Khamiistii sheegay in Netanyahu uu iman doono dalka Mareykanka balse xilligaasi ma sheegin waqtiga saxda ah ee uu dalka soo booqanayo. Saraakiisha aqalka cad ayaa laga soo xigtay in dowladda Mareykanka ay ninkaasi kala hadli doonto masaalixda ka dhaxeysa Mareykanka iyo maamulka uu tabantaabiye ee Yahuuda. Kulankan ayaa noqonaya kiisii saddexaad ee Trump iyo Netanyahu ay ku yeeshaan aqalka cad tan iyo todobadii bishii February ee sanadka 2025. Netanyahu ayaa noqonaya ninka keliya ee saddex jeer la kulma Trump tan iyo intii uu xafiiska dib ugu soo laabtay 20kii bishii January. Ugu dambeyntii dagaalyahanada muqaawmada ee reer Falastiin ayaa askari Yahuud ah ku dilay kuna dhaawacay howlgal ay ka fuliyeen magaalada Khan Yunis. Kooxaha muqaawmada ayaa maanta iclaamiyay in dagaalyahanadooda oo maanta oo talaado ah ay ku guuleysatay inay weerar ka fuliyaan magaalada Khan Yunis ee dhacda bartamaha Khidaaca. Howlgalkan ayaa lala beegsaday horin Yahuud ah oo ku sugnayd bariga magaalada. Dagaalyahanada ayaa xabad iyo gantaalada garbaha laga rido oo ugu qaaday ciidamada Yahuuda ee ay howlgalka la beegsadeen iyagoona gawaaridii gaashaamneed ay ciidamada Yahuuda wateen ku gubay gantaalka Al-Yasin 105. Wararka ayaa sheegaya in ay howlgalkan ku dhinteen lix Yahuud ah ayna ku dhaawacmeen saddex kale oo ka mid ah ciidanka Yahuuda ee howlgalkan lala beegsaday. Wararkii caalamkan dhigistayaal waanaga intaa.